Sisiko lesive sonke semkhandlu wokutshengisa kwebulima pheceledi National Agricultural Marketing Council kafishane NAMC letiko lelingaphansi kwesandla sahulumende wetekulima mahlathi kanye netekudvoba. I-NAMC ibonisa ngcongcoshe mthethosisekelo ngetekutshengisa kwetintfo letilinywayo. Ngeminyaka wa 2002, baholi bakhetha i-NAMC kucwaninga amanani ekudla eNingizimu Afrika. Lucwaningo lwenyanga nenyanga langamuva lwe-NAMC lwemabhakede ekudla libonisa ukuthi inzela yekudla beyingu 5.3% ngesikhathi senyanga yembala mnyaka neminyaka. Lokwehla kwenzela iye ku 5.3% ukhombise kuba ngaphansi makuqathaniswa netinyanga letendlule. Lokhu kubangelwe kwehla kwelinani lekudla emuva kwesivuno lesihle sanga 2016-17. Inzela yenyama soloku yaba ngetulu ime ku 15.5%. Kodwa linani lalokunye kudla soloku lingaphansi. Lokuzambuka kwangamuva kwesifo i-avian influenza kube nenselela lenkulu ekuthikabeteni linani lemacansa. Kululama kwenzela yekufuya tinkomo kuthatha kancane kunalokhu bekulinzelwe. Ngenyanga yembala kuwo lo mnyaka wa 2017, linani letintfo letiphakeme letingemashumi lamabili nesiphohlongo tukwemabhakede ekudla betibita emakhulu lasiphohlongo nemashumi lamane nakune nebuyehlo bulishumi nesiphohlongo. Maticathaniswa naletinyanga yenyoni kuwo lo mnyaka lebetibita emakhulu lasiphohlongo nemashumi lamabili nesiphohlongo nebuyehlo bulingemashumi lamane. Lokhu kukhombise kwenyuka kwenyanga nenyanga ngemaphesenti langu 1.9. Inzela yelinani lekudla ilinzele ukuthi yehle kwesikhashana njengalokhu sifinyelela kulesikhathi sekulima. Kululama kulo mkhakha wetekufuya kubukwe ngemehlo elukhodi. I-NAMC isebenzisa amanani eNingizimu Afrika States SA njengebaniketi labasemthethweni belwati ngemikhakha lehlukahlukene ledlala inzima lomgqoka kulo mkhakha. Lokukholekwa kwemanani ekucwaninga kwemanani eNingizimu Afrika kuhlanganisa kubalwa kwetinguquko temanani etintfo letibukwe ngemehlo elikhodi ngebathengi lababuke linani. Kutfola lwati lolunyenti, sicela uvakashele leli tiko lesive sonke semkhandlu wekutshengisa kwekulima ku www.namc.co.za. Lelwati ulilethelwa ngekuticabha kwe-NAMC ngenhloso yokuthuthukiswa kwenyuswa kwelizinga lwetekulima eNingizimu Afrika.